إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abarunji abebiti wa hafidhakumullah saballa kirize okusiba kwa mwe ne ibadati zonna endala zemukora tuchagenda maso ne chafayo chabana bayisiraili oluvanyuma lwokubeeranga bavudde mu matwale ga Firauna era musomo gwaffe ogwayise twalabyenga abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubasonyiwa oluvannyuma lw'okubeera nabbi Musa alayhi salatu wassalam yasitula delegation y'abasajja nsanvu mu basajja abalongoofu min bani Israel ne bagenda okusinkana nebagende limikati yowekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Musa berenga yayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala ninga abantu bano webali awonno tuyigawo nti mukusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah nga tukozesa ebintu ebirungi mukusinza oba mungeri yemu mu bantu yensonga lwaki nabbi nga akyali wonga mulamu sallallahu alayhi wa sallam basahaba besabiranga naye balina ebifo ebyenjawulo bingi bye bagambanga nti ud'ulana ya rasulallah tusabireko owange gombaka wa Allah oba ud'uli ya rasulallah kati abasajja bano obulongoofu bwabwe n'obulungi bwabwe tebagenda kwogera Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi Musa akimanyi nti Allah abaagala Allah akola ki abaagala byagenda omusaba asobola okubigaana nga nabbi Musa yayimusabye nga ali yekka ate Allah asobola okubimuwa nga yayimusabye ali yekka ate Allah asobola okubimuwa olwaba abantu bakoze eki bali nabo era tuyigewo nti abantu Allah bayagala mu bantu be baba mutya nabbi Musa tiyakunganya basobozi bamanya mubo tiyakunganya bandiyo mubo tiyakunganya bayivu nya bali gamba la wabula yakunganya mubo abali basinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala biyatwara kitegeeza kinti ahlul imani be bamatalinga eri Allah subhanahu wa ta'ala bannanyini iman biba matali ngeri Allah subhanahu wa ta'ala siyu eni na bajituramu aa baso bolo kubeerawo bonna abali mu UN nga tebazisto wa musajja ali bukomansimbi ayibase wansi w'ekigango ataina kya kulya nengo mutima gwe gubukadde muggulumiza nnyini guru nansi atenga abo ngawe bakunganye nga teba nga bukunganya obukiriza bwabo bonna nam nga tebuwera bukiriza bwa muntu atya omugwati nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala abagenda okuwona emitawana bebo bokka abamumanyi abamufaako abamugulumiza eyo nsonga abasiraamu mujimanyi okujimanya kirimu omugaso munene mu migaso gyosooka okufuna kwe kubeera tuhibbu salihin kikuleetera okwagala abalongoofu ne bw'obeera nga weemanyimu obukendeevu nam mu ibaada ze tusinza nazo Allah subhanahu wataala kwe kwagala abantu abalungi Allah baayagala aha ne bwe tubeera nga ffe twenyooma nti tuli ku levo gye bakola batya ku levo yaabwe ekyo nno kikuleetera okubeera nti bujja ku lunaku lw'enkomerero weekanga oli mubo ngoli butereevu mu bantu abo bo biwali toli minimo jeje munabo tola banti no sahabi ya janaga ambo mbaka sallallahu alayhi wasallam na ngama anti ya rasulullah tubeera wano ne tugenda ko makaga fe ne tubeere ne tukuyoya nibo tukuyoya tutamle ntujja wano ku muzikiti ne tukulabako naam ne ya rasulullah yawm alqiyama tuli kusanga wa ogenda kubeere eri mu bakubwa eri mu banene ya makuru mu banabbi banno tugenda kusanga wa naam nabbi namu gama anti almar'u ma'a man ahabba omuntu ku lunaku lw'enkomerero agenda kuwangaala n'oyo eyamusulanga ku mutima. Anas bin Malik agamba nti fama asarrana shay'un a'adha mimma sami'na min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tetufunanga ko sanyu nam lisinga eryo lye twafuna mu mubaka nga tuwulidde ekigambo ekyo ng'omubaka wa Allah akikola ki ng'omubaka wa Allah akyogera. Tetwafunako sanyu tetwafunako sanyu lisinga sanyu lye twafuna nga tuwulidde omubaka wa Allah ng'ayogera ekigambo ekyo. Yani batebenga namanya nti nno nabbi waabwe nga badde naye ku dduniya bagenda kuba naye ku ki ku akhira. Kakati bbanga omuntu lyabeerawo ng'ayagala abalongoofu tekitegeeza nti addaawo yegayalira yakola ibada ya kwagala balongoofu. Naye osobola okubeera nga olina obukendeevu bw'olina mu kaweefubeewo ow'okwefaako n'okwenunula naye Allah n'akuteeka wamu nabo olw'okubeera nti wayagalanga abantu abo. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala alage nabbi Musa agende aballage Tawrat atuse Tawrat eri abaana ba Isirayiri. Tawrat eno gyagenda okubaleetera yeriwa Tawrat kye kitabo kya nabbi Musa alayhi assalatu wassalam era ekitabo ekisinga ebitabo bya babani Isirayira byonna ekitiibwa n'enkizo era nga kye kitabo ekisinga okubeera ekyenkizo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu oluvannyuma lwa Qur'an bannabbi ba bani Isirayira bonna okuva ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam awaliwo safaali nnene waliwo bannabbi bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira mu abo Allah beyatunyumizaako ne mu abo Allah baatatunyumizaako naye abo bonna baala muzanga kitabo kino ekiyitibwa At-Tawrat. Biki ebyakirimu Allah yasooka n'abitufundiza wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan likulli shay'in fakhudhha biquwwa wa umur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum dar al-fasiqin. Allah yatugamba nti mu Tawrat muno yawandiikamu min kulli shay'in buli kintu maw'izatan mwabalimu okubuulirira kwekuliwa nga Allah kwatubuulirira mu Qur'ani tubeere balongoofu tukole tutya bwe tunaalongoosa tujja kuyingira ejjana bwe tunaabeera nga tulongoosezza tugenda kufuna emitawaana ekyo bayita amawiza okujjukiza n'okubuulirira okulyowa emiki emyoyo. Ekyokubiri wa tafsiila likulli shay'in zi ahkam ennamula omuntu bw'akola bw'ati kino kibeera bwekiti mathala katugambe nti nno singa omusajja afuna okusowaga ne mukyala we n'amugamba nti nkutalase omukyala oyo ayingiramu idda gy'ayingiramu alwala oba agenda mu nsonga emirundi emeka emirundi esatu singa giggwako ng'omusajja ono tamuddidde aba afuuse ng'omukyala omulala yenna ow'ebbali wadde ye maama w'abaana be ekkumi n'ababiri nam aba takyali mukyala we nga takyakkiriza mukwatako wadde mu ngalo wadde okutuulawo ne bakuba olwali lwaki emyezi oba idda ekoze etya bw'aba amwagala ayina kuddamu kumwowa bupya nga bw'ojja nti nno lwamuleeta ku olwo kitegereka. Aha wa hakadha kakati aha kati ebiri mu maaso nna insha Allah biki ebiri mu Tawrat siwe tuli kati mu kiseera kino Tawrat erimu ki kati watafsila likulli shay'in zinamulizo nkwadde kecho okulabirako nti ennamula zaabuli kasonga kebali beetaaga baba ni Israel mu dini yawe ne mu dunia yawe zaalimu mu Tawrat wahuda eranga bulungamu yani omuntu yenna abera yekutte ku kitabo ekyo Tawrat agenda kubera ku bulungamu nawagat fakhudhuha biquwa ekitabo kino berango kyekwatako n'amaanyi olage n'abantu bo olage n'abantu bo babere nga bakola batya nga bakyekwatako tugambe Tawrat kyekitabo kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne tugamba nti bannabbi bonna kyebaala muzanga bonna oluvannyuma nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah gati inna anzalna taurata fiha huda wa nur eno aya tugikomeza emirundi egiwerako mazima Allah subhanahu wa ta'ala yassa Tawrat erimu obulungamu erimu n'ekitangaala naam obulungamu bwe buliwa omuntu yasilam min ad-dalal awona okubeera omubuze nga yekutte ku Tawrat kitegeeza ti omuntu yenna min bani Israel yayagalanga okuwona okubeera omubuze yabanga alina kulungamizibwaki yabanga alina kwekwata kunjigiriza Tawrat ng'olwaleero ayagala okuwona obubuze alina kubeera nga yekutte ku ntegeera yaki ya Quran kitegereka ekyokubiri wa nur mulimu ekitangaala walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina Qur'ani no Allah subhanahu wa ta'ala ajifula kitangaala kyalungamiza nakyo kyamulisa nakyo abaki abantu kitegeeza ki nti omuntu yenna yabanga asome Tawrat yatambuliranga kubayina yatambuliranga kubunyonyofu yatambuliranga alaba ekigwanidde n'ekitagwanidde ngalaba ekira halal n'ekira haram ngalaba obulungamu n'obuze nga bukola ki ngabulaba lwaki kubanga nuru kitangaala kimulisa wonna waayita mu mbeera ze ez'eddiini twagamba nti eno aya efaanananga aya egamba walakad ataina musa wa haruna alfurqana wa dhiya wa dhikra limadha lilmuttaqin nawa musa ne pa harun alfurqan ekitabo ekiyamba omuntu okwawula wakati we obulungi n'obubi wa dhiya eranga kitangaala wa dhikra eranga mulimu okujjukiza eri abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah ga inna anzalna tawrata fiha huda wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada kakati mujivne ikifo tuli mu kifo kituufu okkoona ku aya eno n'okugiwaayo obudde obutonotono aya egambe etya aya eri mu surati Al-Ma'ida Allah bwe yayogera ku Tawrat yayogerako ebintu bino wammanga ekisooka inna anzalna tawrata mazima Allah yassa Tawrat yajissa atya tiyajissanga bwe yassa Qur'an Qur'ani Allah yajissa mufassalan nga bwaba w'ensonga Allah nga asindika malaika Jibril ngejja ngegambo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama imtusako obaka obako obongebera aya Qur'an obanga zibazi aya za Qur'an rusya jangani ayem rusya najani ayati nga ziwerako sura namba naam bwe kityo ne Tawrat yakka omulundi gutya gomo tekigaana tukitegeera nti olwo obaka nabbi Musa taddamu kufuna nga obaka bulala bonna obaka bwamukangako Allah namuga kola kino kikola kino wanokola ngamuze asigadde amulungamya naye amateeka agagayidinga obulamu bwabwe byonna nga biwandike mulundi gumuki mu Tawrat kyali ku Tawrat kyokecho la kyali ku Tawrat kyali ku Injil kyali ku Zabur ebitabo byonna ebyakulembera okukka byakanga omulundi gutya gumu era mu miiza ya Qur'an kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yajisanga mufassala ngaajisa buli wabangawo obwetaavu okutuusa lwe yajjulira mu bbanga lya myaka abiri mu emeka abiri mu esatu kakati Allah gati yahkum biha nabiyun bannabbi bonna bagenda kulamuza Tawrati eyo ekibuuzo ni nabi Isa aljawabu naam ni nabi Isa alayhi salatu wassalam ni nabi Daud nanyini Zabur aljawabu naam ni nabi Daud nanyini sabi chitibwa Azabur kubanga wabu na min anbiya ibani Israel. Bonna bali mbannabbi babaana ba Isiraeli. Era amateeka ga Tawrat gasigala gafuga. Tugamba nti agamu ne gatuuka n'okuyingira ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ngachi twakikoonako wali emabega ne tugamba nti ekibula Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda e Madina ng'asengusa agenze e Madina yasigala akyasala nga yolekedde luddawa Baitul Maqdis. N'amala ebbanga lya myezi emeka? 17 nga atunudde Baiti al-Maqdis bwaba asaala gy'atunula okutuusa hadithi eri gye mujjukira obulungi Abdullah ibn Umar bainama nnaasu biquba abantu baba bali ekuba nga bali mu sala idh jaahum ati omusajja n'abajjira faqala nga bali mu sala naga ti inna rasula sallallahu alayhi wasallam kad unzila alayhi laylata qur'anun ekiro kino nabbi wa mwasidwa keteka wakadi umira alagidwa ayastakbila al-Kaaba alagidwa nti atunule mu Kaaba bali muchi bali musala hadithi kan fastadaru nibachuka nga bali musala munda wakanat wujuhuhum ila sham bali batunudde sham yani baitul maqdis fastadaru ila al-Kaaba niba wonsika batunudde ruddawa batunudde eka mukaba tuyigawo chao waliwo faida nkyo kirizibwa okwogera n'omuntu ali mu swala okirizibwa okwogera n'omuntu ali mu swala singa wabawe ensonga eri inevitable eteebeereka okirizibwa okwogera naye bwebeera nga yeebeereka tokkiriza kwogera naye kubanga omuswalafa omukyusa timing gyaliko birozo biri muguru na biri waguru eri Allah subhanahu wa ta'ala bwenga omugira gwotyo kakananga agenze mukatala enza n'obutadda okutuusa nga salama amazo gitoola n'olwekyo wantuyigawo obujulizi buno nti yajja nga bali mu swala tiyaga nti akamba linda mali okusaala yabatuusaawo ddala etteeka era nabo ne bakiteeka mu nkola nga bakyali muki mu swala era olwo n'obujulizi obulala fanadathu lmalaikatu wa huwa qaimun yusalli fi lmihrabi ani oyo Zakariya yasaba Allah edduwa tujja kubiraba mu maaso naye abaali mu swala malayika ne zimukoola ng'ayimiridde asaala nam ne zimuwa amawulire ag'essanyu aga Yahya ng'ali muki ng'ali mu swala tukiganyulwamu tutya ffe mu mbeera zaffe eza bulijjo kyoyinza okubeera nga emmotoka ekuleka nam ate omuntu ali mu swala ate wali ekisumuluzo tajja kutegeerawo kitegereka n'omugamba nti ekisumuluzo nkiresaawo kameza akatono wansi wakatambaala awo ekitambaala ekyo kibisa akameza akatono we wali ekisumuluzo n'ogenda n'omalamu zambi nedda yajuzikirizibwa nam kiri mu bintu ebiri inevitable obujulizi bujja luddawa mu bintu ebifaanaganako bwe biti kitegereka Sheikh Abdurrahman agamba nti ate okuleeta khabari ng'oli mu swala nti wayi bakuwadde Allah akuwadde ekyengera wangi Allahu alamu ekyo tekiri inevitable tetwagala kugaziya nnyo mulyango guno biidhinillahi tani tujjewo ekyo nti ekiri inevitable omuntu akola atya akkirizibwa okubeera nga akigamba omuntu ng'ali muki mu swala so si kugifuula nsonga yakunyumya n'abantu abali muki abali mu swala kakati bannabbi bonna baalamuzanga ekitabo kino attawrat zabur temwalimu nnamulampya zaawukana ezo eziri mu ttawrat mwalimu ki mwalimu almubashirat amawulire ag'essanyu bwe munaakola bino mujja kufuna bino bwe munaakola bino mujja kufuna bino yaani yajja kuzza bujjandasi abaana ba Isirayiri n'okubongera okubakubiriza okwekwatako ttawrat n'okubabuulya biki ebibalindiridde mu ssanyu singa banaabeera beekutteko ttawrat nga Allah bwe yagamba mu Qur'an nti walakad katabna fi zaburi min baadi dhikir anna al arda yarithuha ibadiya assalihun mazima ddala nawandiika mu attawrat mu zabur oluvannyuma lwaki lwa ttawrat anna al-arda nti mazima ddala enchi ensi yarithuha ibadiya salihun egenda kusikizibwa abaddu bange abalongofu ekirimu na mubashirat naam kirimu na mubashirat teeka lya halali oba haram nedda kitegereka ate yo injili ya nabi isa alayhi salatu wassalam yo yajja okunywezawo tawrat na yenge inayo amateeka amatono tono geri mukuchusa mwebi abana ba isiraeli byababaddeko tuchija kuchigambo cha Allah chigama tuwa uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum ngenda kufura ebimu kwebi badde hala badde haramu kumwe mberenga bifurira halal erawe wavi mbirigo nabana ba isiraeli ngabe tujjo kulaba kitegereka wachali bwe kityo twachikona ke mabega nti olwensonga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okujja olunyola emyaka lukaga ejitali munnabbi yenna jemyaka jisinga okubeera emiwanvu nga baana ba Isirayiri tebali munnabbi yenna tuli fenna agenda kujulunyola emyaka egyo lukaga ajja abantu ku sharia ya nabbi Musa abazze ku sharia ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam nga Allah yagamba thumma awhayna ilayka anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen norecho ebyo tawrat mubufunze ennyo biche ebyali mu tawrat ebirala ebyali mu tawrat mwalimu okubeeranga Allah abuulira abaana ba Isirayiri ebintu ebyali mu byafaayo byabannabbi abakulembera era mu tawrat mulimu ekyafaayo kya nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ngawe kiri mu Qur'an ngawe kiri mu Qur'an wabule njawulo ekiriko ntino kye kyafaayo ekiri mu Tawrat kye kitoogera mu ebyo ebiri mu Qur'an walinga nabbi Yusufu ali ku luzzi tekyogera luzzi tekyogera luzzi fi ghayabati aljub ngali mu luzzi naye ebisigadde byonna mu Qur'an nge kyafaayo ekyo bwe kiri mu Qur'an bwe kito bwe kiri ludawa bwe kiri mu Tawrat kitegereka era mu ngeri yemu mwebyo ebyali mu Tawrat mulimu ekyafaayo kya nabbi Adam alayhi salatu wassalam amakulu ku ntandikwa y'okutonda omuntu ekyali wakati wa Adam ne Iburisu ebyaliwo okulya ekibala Allah subhanahu wa ta'ala kye yamugaana okubeeranga alya ebyonna engeri gye baava mu ggulu mu jjana Allah n'abagamba bakke ku nsi ebyali wakati wa batabani be ababiri ayitibwa Qabil ne Habil ebyo ebimu bifanagana ko bwe bityo bingi bikyalimu hatta nemu Bayibuli lwaki mu ebyo bye baakyusanga bye babanga balina kenda sooko kyusa baayagalanga kusika mwoyo gwa bukkiriza mu bitabo ebyo ama zino stories zisajjibwamu nnyo bukkiriza ebyo baabirekangamu kitegereka era bw'ogenda n'osanga omukatoliki omusanga akimanyi nti Adamu yalinayo abaana ababiri omu yatta munne nga bakikola batya nga bakimanyi bakimanyi nti nabbi Yusufu yalina baganda be gundi era baakola bwe bati ebyo bisingana bikola bitya lwaki olw'ensonga ebintu ebifaanaganako bwe bityo tebaabanga na nsonga lwaki babijjamu ne babirikamu ne balyoka bakwata obukaafu ne babusonsekamu ne bakwata obukkiriza ne babusikamu ogenda okakkana ebitabo ne bifuuka mubaddal muharraf nolwekyo ekyafaayo kya Qabil ne Habil bamuyita Kain omulala Abel naam abo abaana ababiri ebyo kyalimu mu Tawrati mu bujjuvu ekyafaayo kya nabbi Nuh alayhi salatu wassalam ne eryato ndoza bayita na Noah's Ark sibwe waliyita seka ali aha ekyafaayo gye kiri mu bujjuvu bwakyo nga Qur'an bwe kikola etya bwe kinyumya ebintu ebyenjawulo byonna ebikiriko engeri abantu gye baazikirira gye baakola batya amataba ebyonna wabula obuntu woosiŋŋaana obuntu anti kati wetuli kati otunda Bayibuli mulimu obukyuka mu Bayibuli naye eri mu Tawrati gye tuli ekyafaayo ekyo kya nabbi Nuh nga bwe kiri mu Qur'an bwekyo bwekyali mu Tawrati emirembe gye gyakoma okubigenda nga gijja jibako mango genda nga basika mulibala banga wano tumkwainzo kulobawo iman nga bakasikawo nga batekawo nasoraniya ekintu ekigomeza omuntu kunzikiriza ekinaswara n'ebintu ebirala ebifaanagana ko bwebityo. Amma ekyava kya nabbi Nuh alayhi salatu wassalam ekyo bwekyo kyali mu bujjuvu mu Tawurat nga bwekiri muki nga bwekiri mu Quran. Era mu ngeri y'emu mwalimu ekyafa kya bannabbi nga Hud, mwalimu ekyafa kya nabbi Saleh, ekyafa kya nabbi Ibrahim, ekyafa kya nabbi Lut, ekyafa kya ashabu Madian bantu bani bannabbi yani Shuaib ni ahdafi ezaliwo ne Firauna byonna okutuuka kukuzikira kwa Firauna okutuuka kuki kukuzikira kwa Firauna ebyo na Allah yabiteera abaana ba Isiraeli mu Tawurati nga record yobulamu bwabwe bibaze bayitamu ne Firauna era mungeri yemu n'ebyafaayo byabo abaali bakulembedde lwaki ebyafaayo bino Allah abiteeka mbuli kitabo abantu basobola okubeera nga bamanya enkola ya Allah tekyuka kyuka ku bakiwagi bamawale esigala yeemu era enkola ya Allah mu balongoofu naye esigala yeetya yeemu kati abantu beerondereko baagala history nabo ebateeke ku saidi ng'eyaabali betusomako abalungi kubanga buli mufenna tulina history waffe si bwe kiri oba history twagala naffe eteeke ku saidi y'abali abaazikirira ne babeeranga bambalagana n'obusungu bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu ebiri mu Tawurat mwe muli ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwaki tulaga obulungi mu Quran wa idh akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah kubanga gwe mwoyo gw'obunnabbi gwe mwoyo gwabuli kusinza gwe mwoyo gwabuli milla Allah yateekangawo kubeeranga baawula Allah subhanahu wa ta'ala ngabu ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani abudu Allah wajtanibu at-taghut uwechtibu Allah subhanahu wa ta'ala buli umma buli kibina kya bantu yakisindika mu muki omubaka ani abudu Allah musanyo katino barakallahu fikum ani abudu Allah okubiranga basinzani owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yika wajitanibu at-taghut mwekeke okubiranga musinza bulicho nechitali yani Allah ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka kakati eno aya eri mwezo ayati ezali obuterevu muki mutawrat egambe etya wa idh akhadhna mithaqa bani Israil endagaano mithaqi jibaita al-ahad al-muakkad al-mughallaz kijibaita mithaq ukisingana nnyo mu Qur'an kitegeeza ati al-ahad al-muakkad al-mughallaz che kintu Allah kyalumiriza nacho abantu kino kibeeranga bwekiti oye nali kyawukana ka agenda kufuna omutawaana kibaita mithaq naam endagaano Allah jaraganyisa abantu naam al-ahad al-muakkad al-mughallaz bidh-dha naam kakati mwebye byali mu Tawurat mwimwali okulumiriza abaana ba Isiraeli n'ekintu kino wa idh akhadhna mithaqa mithaqa mujulidde bani Israil la ta'buduna illa Allah temusinzanga okujja ko musinzenga Allah subhanahu wa ta'ala yekka bakume endagaano eno abambaji kuuma faminhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun mubo mulimu abalungama ne banji kubo bali bononefu mu ayendala wa kathirun minhum saa ma ya'malun banji kubo bayonona emirimo gyabwe ne bilefana ko bwebityo bawunzika bakoze batya basinza Uzair bal ne bagama tu Uzair ibn Allah Uzair mwana wani mwana wa Allah tabaraka wa ta'ala nikati abo bitwogera ka basinza Uzair bali eno mu maso nga nabbi Isa natero kujja nabbi Isa wakati we nabbi Musa walwo safari nene ban nabbi bayitirivu nyo tulifenna aha kaka tuchali eri mabega che kiri mu Tawrat la ta'buduna illa Allah temusinzanga okujja ko musinze Allah uyi tauhid ilanga yinsonge singo obukuru ebetumiza abaki ababaka wabil walidaini ihsana mwalimu kuisanga obulungi abaki Oisanga bulungi abazadde abakadde ababiri. Naam. Wadhil quruba nukiso bulungi abenganda. Wal yataama nukiso bulungi abaki bamulikwa. Wal masakin nabetaavu waqulu lin nasi husna. Bwembanga mwogera n'abantu mwogerenga nabyo ebigambo ebisinga obuki obulungi. Waqimu ssalaata muyimirizewo essala, wa atu zaka muwe zaka. Zaka tugirabye nga Allah yagibawandiikako, essala tugirabye nga yabawandiikibwako. Aha, n'essala eyaba bani Isiraeli yeswala yaffe enyini nyini gye tusaala abange, essala yaba bani Isiraeli erina figa yeswala. Yesu ala yafe jetu sala. Naam, sekali kili magambe nedda. Ania ina ansa. Esala ya babani Israeli. Yenu jetu laba Allah jaba lari kako. Yalina figa yesu ala yafe jetu sala. Urwarero. Naam. Tutandikile kumuendo. Muendo ja ezali meka. Zari swala bili zoka. Kumacha neka ungezi. Fa'auha ilayhim anisabihu bukuratan wa ashiya. Muayenda fa'auha ilayhim. Mada? Siwe tuwegame. Naam anisabihu bukuratan wa ashiya. Waluni ayendara. Saba Allah subhanahu wa ala. Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warkaima arrakein. Nedda. Illa ramza wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashiyi wal ibkar. Eyo je mbadde njagala wasabbih bil ashiyi wal ibkar. Isala ya yabanga yakusara kumacha na kaungezi. Amakulti baina sala meka tibaina sala tano baina sala meka biri era ne mwecho ekirage ekyo kwe kubera nabbi Musa yasigala agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta nabi zawire tano mu Isra wal Mi'raj dayo bazikende ize nze zange zali mika zali bi za gamba zaba komiyayo watyate etano okutusa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba distahiyatu min rabbi azikende za zije kuma 15 zizino zuweze tano aa ezo kanzi kozentya ezo kanzi batwalire nitubaya ni swala meka tano katika tuwa garam figa ye swalezo enamba tujidabi figa ye swalezo efanana amakuru ensala yayo efanana ni ensala jetu salam obane da awe tulikat mchisera chino ukwanu kurobota tuwa labude ntingo jeke ebi ntuwebi tono tono ebi omonda yo figa yoku nguru ye swala yemu kwa banga kuimila kwabanga kutama, kwabanga kuvunama, kwabanga khushu'u obutebenkevu muyo, nam ebyo yebange swala yabwe. Amma okuyimirira fanadatul malaikatu malaika nezikowola nabiani nabi Zakariya achali ku sharia Taurat, achali ku sharia Taurat nezimukowola wa huwa qa'imun ngayimiride yusalli akola ki tula biente swala yabwe babanga bayimiride tugama tubana abatudde ku ntebe mu machachi nti bali ku milla eri abo ba mutakabbirun bannabida awulide bulungi ba mutakabbirun ba chiwaji bannanta gambo ako aha ba kola bida ambo buze bwabwe swala yaba nabbi kwabanga kola kutya ejo chimu ejo kubiriga muni mu rukuu ngamuni mune sujudu. Ya Maryamu, wangi gwe Maryamu, ukunuti ili rabbiki wasjudi warkaima arrakin. Alkunut chidafutu chifunamu kuhimilida. Alkiyam. Warkai ukutami. Naam. Wasjudi warkai marrakin. Ovunname, ukulotia, ukutami. Chitegeza achi. Timuabanga moku vunnama, muabanga mnukura kutia. Mpwezu ganti hati unu Maryamu, hati alienu kugundi. Nabi Isa utanazali wa eche kiragiro Allah chwa Maryam ngali mihrab tannafunana ha tannafuna achali wa Zakaria tannafunana na rubutu wa nabiyani na nabi Isa makuru chibaita injili tachina kola chitia tachina achali ku sharia yani ya nabi Musa alayhi salatu wa salam ya Taurat tulife nabi bitibwa era mwebyo ebyali mu Tawrat kwekubira Allah yabagana okuttingana wakati waabwe okuyiwa emisaayi wakati waabwe wa idha khadhna mithaqakum la tasfikuna dima'akum era mwongeri yem Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo biyateeka mu Tawrat mwalimu okuba omwenzi amachi amayinja echo nno kyajira ddala eno hatta waliwo negundi neketuulira abayiri nga banyolana nacho abagundi abachi abakristayo abakristo echafo echa Maria manga dalena omuntu gwe baleetanga akoze iki gwe baleetanga ayenze naagamba nti kumwa atayenda nga amukuba amachi amukuba amayinja na amakulu hukum bali bajikola batya bali bajimanye bulungi naye tulina obujulizi obw'ekitiibwa obusinga obwo nam obuli mu Qur'an bali obuli mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi jemanyi obulungi ya sahaba eti wa Ibn Umar eri mu Bukhari abayahudi abi Khaybar bwe bayenda ne bajja eri nabi sallallahu alayhi wa sallam akole ki abalamule nabi naga ma tajiduna fi sha'ni tawrat kiki mwina mu tawrat ne bagamba nti tumuwebulawo ne tumukuba kubamu awe mpi nabagati mujirete ne bajireta ani yalugomba yahudi abali basilamuse Abdullah ibn Salam ngawali fafatahu ne bajibikula yajibikula yali mukujju nateka wawo mukono awe yifudde nga anonya nonya saidi yenu kumbe ekigalo wakitadde ataddi kanyiriri wenyini eha ku aya wakoze eki watadde Abdullah ibn Salam naga irfa yadak sulo mukono hadithi gambetia fa idha fihi ayatul rajim bagenda okulaba nge wali aya lagira kuba omwenza amachi amayinja na binarage ne bakolaba tia ne bakubwa faruji ma narage ne bakubwa amayinja tulifenna awe nyinyi we bali bajja Allah yamugamba zino ayati zili mu swatil maida yamugamba anti bwa bazze fahkum bainahum au arid anhum oli waddembe okubalamula oba oli waddembe gatyanze mundeke mugende amakuru mukhayyar waddembe omusilamu waddembe okulamula wakati wabaki wabakafiri singa babera bazze wa in hakamta nebo bora mudde fahkum bainahum bil qisti yani oyino bala muza qur'ani kitegereka kakati bajja abalamudde inam ya qur'an yani bwebwenkanya buno bwenyenye nyinyi bali balina wali yali abagamba kubalumiriza bulumiriza so sinti alamuza tawrat kubanga tawrat ina kulamula kutuli mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam ne muli mweteka abagati eteke eliye yewa mwe diwa fakedra chenyina eno ewange kuyiga wonti tukirizibwa okulumiriza omuntu atali musilamu n'ekintu ekiri mu kitabo kye bujulizi buli kiriya bulungi nnyo tewali abugaana okujjako ayagala okuleeta obwamawale mu ddaawa tulifenna kakati abantu bano bamaze okubeera nga abalamula baasiima beekandagga nam Allah naga wa kaifa yuhakkimunak وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ngaba sukubu yabuya bazoba ramure ataba ina tawrat eteka de nyini bali lina mwiriri mu tawrat atoli baraze ataba genze bakasuka mikono mubanga wama ulaika bil mu'minin awo bibakafu nambe tebakiriza bili wawe wadebi ebili ruddawa ewo atebe bere soba ramure ati kyobala muddeko bakoze batya wama ulaika bil mu'minin tulifenna tulabye wonti mu tawrat mwali munchi omuntu bwayenda nga mufumbo kiki bayita omufumbo nga yali akoze eki awasizzaako okuwasa okutuufu ne bwabeera nga mukyala we yamugendako emyaka ane egiyise kasita ayenda bamukuba mayinja sinnamula ya Qur'an yokka wali bwetu yali mu tawrat tulifenna era mu ngeri yemu tulabanga ezzembe ly'obwenzi lyali ddene mu tawrat tulijja luddawa wan tulijjeewo ekisooka ne tulijje n'ewalala tulaba nabbi maada Maryam maama wa nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu bwe yajja n'omwana ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya wange gwe manyina wa harun yaina muganda nga maita harun maryam katare so mwana tibamanyi mwamiwe ma kana abuki mura'a sawin kitau tabanku musajja mwono nefu wa ma kanat ummuki baghiya mamoti yali maraya tujjawo chinti mwali mateeka gawe nkyo bwenzi lyali ki lyali zambi era mongeri yem mwebye byali mu Tawrat kwe kubera nti no muntu watta naye akola atya naye attibwa obudde butambudde katukome wano barakallahu fikum gutujjo kutandikira wafaqallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.